Mokozi, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Bwana, Bwana, unisikie. Charehema na kitazama magoti na piga pale nisamehewe Bwana, Bwana unisikie.
So wako